Kia haka I te ake rā, I tērā waia e tātou mātuatahi ki te pōhiri mai tō tātou nei whanaunga, Joel, kua hono mai te ahiahi nei. Tōku nei hua, kai haka taki I te ahiahi nei.
Ai, neira te miha tu kia koutou katoa I rongi I te puku mahi, hoia nō rai te whānau, kōkiri haere I rongi I tēnei kaupapa. Nō reira, ka tāhuri ake tā māwatahi ko Daphne ki tō tātou a manuhiri a ko Moana Tūwhare I rungi I tēnei kaupapa o te hui I tū ki te marae o kohe whata ki kaikohe. Nō reira, e te whanaunga e Moana, nei rā timiha tū ki a koe.
Tēnā koe, tēnā kōrua.
Nō reira, he hui pai. Ne? Kua kitea māua tahe I ngā kōrero I puta mai tēnei hui. O tira ko te anga matua ki te haka kōtahi ai ngā hakaro, kia hui tahi ai tēnei waka, kia tutuki ai ngā wawata o te katoa. Heoi anō rā, I roto I au ake kupu, hea hake ngā hua I puta mai tēnei hui.
Ai, tika ana, he hui tino pai tērā atu rāhoroi āra. Ko ngā hua kei roto te hui ko te kotahitanga, tino kotahi ana te wairua kia anga whakamuari te keariti I raro I etahi o ngā take whakahirahira e kei mua I a tātou, ko tētahi o wera o ngā take ko the Stage 1 Waitangi Tribunal Report findings that Napoli did not cede sovereignty. Nā reira, ko tērā tētahi take tino nui ki ngā hapu katoa and whakai ana ngā hapu kei te hui a te rāhoroi ki te anga whakamua ki raro I te maru o te kotahitanga mō tērā take. Hehi ana ngā hapu ki a hui tahi anō. In 3 months' time, there'll be another hui, similar to the one had on Saturday. And between now and then, the hapu are going to focus on the work that they need to do to prepare themselves and their teams and their hapu and their whānau to move on this journey. So, yeah, a very positive hui.
Atu I tērā haka tau I rungi I te kaupapa ki hai ngā rangatira o Ngāpuhi I tuku tā rātou mana ki te karauna. I kia mai ētahi atu ko tētahi mea pai, ko te reanga o te rangatahi pea I tatu atu ki tērā hui. The next generation that, numbers of the next generation that attended that hui has shown a positive interest from those who our tūpuna tend to talk about, our kaumātua talk about, that they're standing for the next generation, for the future. Was that something that you noticed out of this hui as well?
It definitely was, and we're excited, the generation that I'm from are excited to see the younger generation coming through, and I think our kaumātua kuia are pleased about that too, but certainly the feeling that we got from our rangatahi that came was that they're excited to be part of it, and they're feeling like this is a space where their views and their input is valued, and that's definitely what we were hoping to achieve in encouraging our young people to be involved and to share their views, share their skills and talents, and we've got so much talent amongst Ngāpuhi. And we really want to find a way in which we can actually capture that talent and enthusiasm to come and be part of this. Because there's just a wealth of skill and enthusiasm amongst our young people that we really, will help our iwi flourish.
Ai, te karanga kōrero I te mea nei, ko ngā rangatahi, ngā rangatira mua pōpō, mōhio ana tātou o tātou kaihaka haere I tēnei wā, kua āhua pia ngaro kē I te huarahi tika mō tātou katoa, nā koe ā ko tētahi wangawanga nui mo te maria hurinua I a Ngāpuhi. There definitely is a lack in trust with our current leaders at the moment, and it definitely is a great time to start looking at our younger generation to lead us through these treaty negotiations, particularly because our rangatahi of this generation will be the one that see the outcomes of the claims for Ngāpuhi. But one other main thing that needs to come of this is, as you said, kotahitanga. During this process, we've seen our whanaunga bickering and fighting against each other, turning on each other in regards to this kaupapa. So I'd like to take us back to a kōrero that Whaia Moe Milne told us, and she said that at the end of the day, we're all still whānau, and this is separating us. So this hui was different because it bring together both sides of the party and basically getting them on the same waka. So how do we as Ngāpuhi try and find a way forward together, apart from these hui that we're having every 3 months? What are the other ways that we can move forward together, and what things do we have to put aside in order to get there?
No, tēnā koe. Yeah, no, you're absolutely right. So the intention of the hui was that regardless of how you voted and now in the last round of decisions around the evolving the Tūhoronuku mandate, whether your hapū was a yes voter or a no voter, or whether you as an individual voted yes or no, is largely irrelevant to the discussions, the kōrero we need to be having right now. And many of us are, you know, having right now, because there's bigger things, more important take than us and our individual opinions, and even to a large degree, our collective opinion is what we need to start to form, if you like, and so. We did have yes voters, hapū who voted yes, come on Saturday, which was awesome. It was awesome to have them there. And we obviously had a whole lot of hapū that voted no there on Saturday. I think the way in which we can continue to work in a more positive and progressive framework is just to not to hold things against each other, and like to just to not carry any ill will or grudge against each other, because within our hapū, as an example, within our valley, we've got 6 hapū, 3 voted yes, 3 voted no. And so when you talk to the different ones that voted different ways for different, they actually voted different ways, but for exactly the same reasons. And those reasons are, we're all looking for a better future for our hapū, our whānau, and our future generations. Mm. So we've all got the same ultimate goal. And it's just the difference of opinion for how to get us there. But I think the key is that we just maintain respect for each other, that we you know, leave the grudges and the egos and those things at the door, and focus on what our ultimate goal really is, and ways in which we can reach those goals together will start to naturally emerge if we can sit down and have the conversation. So, yeah, I think that's happening, which is awesome. And certainly the Saturday is an indication of the mood. Then things are very, very positive for the hapū of Ngāpuhi.
Oh, nei rā, te mihi atu ki a koe moana, mōhio ana tāua tahi, tāua i mahi rongo, rongo i roto, roa rau atu i roto i tēnei kaupapa, me tēnei kaupapa o Ngāpuhi. Nō reira, tēnei te mihi atu ki a koe, ko mimiti haere te wā, i Waenganui a mātou i rungi i tēnei kaupapa. Engari, ko tēnei te tētahi wā mau ki te kōrero ki a rātou mā ngā kaihakarongo, te hunga hakarongo, i roti e i te hiko te ika. Heha tētahi kōrero hakakapi mau?
I kōrero whakakapi tēnei mō koutou kei te rongo mai. The time is now to plug into what your hapū are doing. that the hapu, there's a lot of work to do, not just at a hapu level, but in ensuring that our whānau know what's happening, that our whānau are plugged into the, you know, the hapu, and that our hapu can speak with confidence about where the various whānau within each hapu want to head. And so just encouraging people to be involved, to have a voice, to strengthen the hapu voice, and together we can strengthen the iwi voice. And I think the that's really the main message, that, you know, mā tō rauro, mā taku rauro ka orai tō tātou nei iwi.
Ai, tēnā koe, Moana. Thank you for coming on our show this afternoon to have a kōrero about this kaupapa. It definitely is great to see that ngā puhi is uniting. Obviously, we still got a long road ahead of us, but, you know, at least the journey has started, and we look forward to hopefully seeing an outcome that benefits all of ngā puhi in the coming months. Engari, me tukuna I a koe I tēnei wā. Kia pai te rawa ngā ki o tō rāne.
Ai, tēnā kōrua. Kia ora.
Mauri ora.
Ngā tira e tātai mā koe a ko te reo kōrero o Moana Tūwhare mo tēnei o ngā kaupapa hakahirahira. O tira te hui I tūki roto o kohe whatamarai, o tira I roto o kaikohe e pā ana. A ki tēnei kaupapa nui rawa atu e kia nei ko ngā hakataunga tono tiriti o Waitangi a mo te rohe nui rawa atu o ngā puhi nui tonu. Hoi nō rai tātou mā, hei kina ki taua wāhanga kōrero e haere ake nei ko te waiata tūana. Mau tonu mai koutou katoa ki te reo irirangi o te hiko te ika.